I'm at zambri.com. Super vibes.
Loboti, yandicha dweza ndi loboti. Trafiki, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga jangu, mafura nanditela ndili mabiwi. Ndiganata kubemzega, ababa ndili kumja kumapuzilo. Loboti, yandicha dweza ndi loboti. Cuba Central, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga jangu, breakdown ni mchikangawa. Ndiganata kubemzega, magobidi yangu nivuta. Malanja zano ndidasunga, kudoba nkudigila ndidawa kwanya. Olo muli inu mugadarani, ineso ndi mundu ndilindizo foga. Zinarenga ndawi, kuri zitege zinduzi. Muzi wa plug out, network inse wagwatu mabampu. Mumana magu ofesi, lelo sindibela gulimalilo. Mumana magwabe, amene aja ndi yakumuti. Muli ndi fundo zanu zo zibagila. Jirori maizi wabino zibangizo dilibe. Ndawi ya malipilo igafiga. Muli ndi fundo zanu zo zibagila. Loboti, ya ndicha dweza ndi loboti. Cuba Central, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, breakdown ni mchikangawa. Ndiganata kubemzega, magobidi yangu ndivuta. Chiro ya bwino ndidaibeza, furo mabebala ndiwa ndilibe. Mapuzilo ndigadamaliza, zidango vuda ndizo. Kukuba gose kuja, kumboli nari. Koma jifugwa ja ujeni, ujeni, loro lidafa. Loboti, ya ndiche dweza ndi loboti. Trafiki, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga jangu, mafura nanditela ndili mabiwi. Ndiganata kubenzega, ababa ndili kumja kumapuzilo. Loboti, ya ndiche dweza ndi loboti. Cuba Central, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, breakdown ni mchikangawa. Ndiganata kubemzega, magobidi yangu ndivuta.
www.amadzambiri.com.